kwiha umuntu atabasha gukora yobora intambwe zanjye ngume mu muco wawe dore bugiye kwiha umuntu atabasha gukora yobora intambwe zanjye ngume mu muco wawe amavuta nk'itabaza mwami wanjye murenaga uguzaza uzambonere kure mwami wanjye tuzajyane amavuta witabaza mwami wanjye murenaga uguzaza uzambonere kure mwami wanjye tuzajyane
Kesi ki huzazira
mafuta.
Mami wanje tuzajane.